Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa ayimiriza mbagirawo ekiragiro kya banka enkulu y'eggwanga kyeyali yayisa ekyali kiragira sako zonna ennene okwewandiisa mu banka eyo. Banka enkulu y'eggwanga gibuvuddeko yassaawo nsalesale sako ennene zonna ezirina ensimbi ezisukka obukadde 15,000 n'emigabo egisukka mu 1,000,000 okwewandiisa mu banka enkulu y'eggwanga zitandika okulungamizibwa banka eyo. Abatandisi ba sako ezengeri eyo ekiragiro kya banka enkulu kyabakuba wala nnyo okutuusa ne beekubira enduulu eri omukulembeze w'eggwanga. Mu nsisinkano ebadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe yeetabiddwamu abakulembera sako ennene okuli ey'amagye eyitibwa Wazalendo, eya poliisi eyitibwa Exodus Sako, eya paalamenti eyitibwa Parliamentary Sako n'endala.